نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس بدي زوجان بلانا إن كان ذات زمان صحابة رضي الله عنهم ولم يلل ندقلم جزيرة ومن الله سبحانه وتعالى أنا ودليل سناه أن تؤمنوا ndiyele lukwambili tikali lukwambila na kwambili pa nkhani chayo kuzana ndi nkhondo ya Tabuki mamaka kuyikonzekela kwake kodi kunali kotani swaba uyu Abdurrahman ibn Khabbab radhiyallahu anhu wafotokoza unena kuti ndidalipo pamene Mtume sallallahu alayhi wasallam akawalimbikisa maswaba radhiyallahu anhu kuti akonzekeletsa asilikali ndi kutenga nawo gawo pa ulendo wa Tabuk kokamenya nkhondo nthawe imeneyo Uthmani radhiyallahu anhu adayimilira nathu o mthenga wa Allah sallallahu alaihi wasallam ine ndikupeleka ngamira 100 ndizo khalira zake zonse njira ya Allah subhanahu wa taala akamati zokhalira munthu akamakwera mwaisazo hashi timaiziwa hashi munthu akakwera pa hashi paja amayikapo china chake pamayadidwa china chake ndi amakhala pamenepo ndi chimene chocho ndi chimene amanena ndi chimene tikutanthauzapo nena kuti chokhalira so Uthman radhiyallahu anhu anapeleka zonsezi ngamira zokhalira zakezi komanso pamakhalaso zopondela zake zonsezo anazipeleka ndikuti ngamira 100 ndi equipment yonse ndi zonse zimene zinali zoyeneleka kuti zipezeke pa ngamirayo pambuyo pake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adawalimbikitsa asilikali kuti apite nkhondo ya Tabuk Uthman radhiyallahu anhu adayimiriranso nali na utiwontenga wa Allah sallallahu alaihi wasallam zoyala pokhala pa ngamira ndi zopondera njira ndapelekanso ndikupeleka zokwana 200 ndikupeleka ngamira ndi zokhalira zake zokwana 200 komanso zopondera zake zokwana 200 ndipo kenaka udapezekanso kuti Mtume sallallahu alaihi wasallam adawalimbikitsanso maswahaba radhiyallahu anhu mbwelezanso mawu mwacha pamene paso woyimirizika Uthmani radhiyallahu anhu anayenenanso ndi kuti otenga wala ndipeleka ngamira zina 300 ndizoyala pokhala komanso zopondera ndikuzipereka zimenezi mnjira ya Allahu tabaraka wa taala zomwe zidapangitse chiwerengero cha ngamira zonse zimene adapereka iyeyo kufika pa 500 nthawi imeneyo ndinamuona sopano apa Khabbab radhiyallahu anhu akuyipitiliza no nkhani yake unena kuti nthawi imeneyo ndidamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akutsika pa mimbar uku ali wosangalala kwambiri akuyankhula mawu onena kuti Uthmani sadzachita chinthu china chabwino chilichonse pambuyo pa ntchito imeneyi imene kumene kuli ndi cholinga choti agule janna yake tinzati palibenso ntchito ina imene Uthman angachite ntchito ina yabwino ina iliyonse imene angachite yofuna musagala sallallahu subhanahu wa taala kusenza kuti mukuyankhula kwina kuzanena kuti olata mango okhala osapangaso ntchito ina iliyonse yabwino iyeyi janna ili garantidi chifukwa cha kupeleka chifukwa cha chopeleka chimene wapeleka pamenepa chifukwa cha thandizo limene walipeleka pamenepapa so ndiye tikuona pamenepa chikhalidwe komanso mtima umene maswahaba radhiyallahu anhum adali nawo padine zomwe zikusiyamphana ndi tsiku lalelo fa tsiku lalelo tikufuna ifeyo tipeze zolowa tipeze tilemere tipeze kudzera mdzina la chisilamu tikufuna chisilamu tichidyele tikufuna tipeze pindu kuchokera ku chisilamu mamoti chisilamu chipindule mwa ifeyo ifeyo tichipindulire chisilamu tikufuna kuti ifeyo chisilamu chitipindule tikufuna kuti ifeyo chisilamu chitipindulire so zimezi usiyana ndi mtima umene maswahaba radhiyallahu anhum adali na so maswahaba radhiyallahu anhum nkhawa zawo zonse anali woyembekezera unali kuti ndikapange chani choti dini kuthandizika ndingathandizire bwanji pa dini timakanika kumene mwina kusonkha mizikitimu kuti ayi tizikhala ndikathumba kena kake kuti kazithandizira mizikiti mwina kumene kugula pepala lochingira lopangira loyika pa nzikiti mwina mawindo amene mwina malata amene munthu ali ndikuthekera zomvese chisoni timakapezeka kuti ingakhale zolandira tikuabwera zolandira pa nzikiti ndiye tili pa number 1 tofuna tikakhale pa number 1 pa nzikiti wosalandira wosapatsidwa kena kali kosi ndiye kuti imamu wa nzikiti umene wakhala kakolo wathu ndiye kuti ndizingwa mutu kwana akuluakulu Habari ya Kiislamu. Kiislamu si kudiphunzisa zimene ziya. Kiislamu si kudiphunzisa kubeleka. Kiislamu tufunika ife tichipindulile Kiislamu. Tufunika ife tipeleke munjira ya Allah tabaraka wa taala. Timpempe Allah subhanahu wa taala kuti atipase ntima umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo.